Blog Talk Radio.
Kwijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 3 z'amanywa n'iminota 4 isazi Washington DC tukagena saa 9 z'amanywa n'iminota 4 isazi Paris n'ahandi murayi rwo hagati saa 9 z'amanywa n'iminota 4 isaha z'iwacu Kigali tukaba uno munsi turi kwa gatandatu tariki ya 8 Kamena mwaka w'2019 aho tugiye kubagezaho ikiganiro dukuze na twabateganyirije ikiganiro tumaze iminsi tubabwira ku kizagira ibice byinshi ikiganiro twaye inyito ngari Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI uno munsi tukaba tugiye kureba igice cyacyo cya gatatu ku munani biteganijwe aricyo twahaye inyito ubutabera muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ubashuhuje nkaba rero kandi turi kumwe na Dr. Théogène Rudasingwa mumenyereye muri kino kiganiro nkaba ngiye kureba niba yaje muri studio ku mukanya sinari muruzi reka ndebe niba yaje noneho musabe kubasuhuza dutangire ikiganiro ndamubonye umuvandimwe Théogène ndakubonye none nambikuye afunguye aragira ngo usuhuze abari batwumva noneho dutangire ikiganiro
urakomeye Joseph
uracyahumeka mwifashe mu tanga wa Washington
turaho no gushimira Imana ubwo nagira ngo nabi wawe kandi dusuhuze abakunzi ba radio yacu abanyarwanda abanyarwanda kazi kandi tubifuriza gukomeza gukurikirana ibi biganiro no kutungura ibitekerezo no kutubwira icyo batekereza ku byo dukomeje kubagezaho ubwo rero nagira ngo ngusubize ijambo dutangire ikiganiro
ndagushimiye cyane reka no turebe dukomeze ikiganiro Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI tuganira ku butabera n'ubu butabera rero buzashobora kuba ku Rwanda n'abanyarwanda nyuma yo kuvaho kwa Kagame na FPDMI kuko uko yagira kose azavaho bubi na bwiza nagira ngo rero rwose ubushize niwitse ko twaganiriye ko twarebye mu gice cya kabiri twaganiye ku nzego z'umutekano zikwiye u Rwanda rw'ejo zikwiye u Rwanda ruzunga abanyarwanda u Rwanda ruzubaka ruzagaragaza ukwiyubaka nyako no kunga abanyarwanda twarebye inzego z'umutekano ni ikintu gikomeye cyane nk'uko wabishimangiye izo nzego z'umutekano kandi zifite aho zihuriye cyane n'ubutabera cyane cyane ko muri izo nzego z'umutekano zitwa inzego z'umutekano zo muri kino gihe zagombye gutsimbataza ubutabera nizo ahubwo zangiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ugasanga nubwo haba havugwa ko ngo bakuye nk'igihano cy'urupfu arizo zica abantu ku manywa y'ihangu zishimuta nijoro abaturage zikabica ku bwinshi zirasa abaturage n'abandi baturage bareba mu rwego rwo gutera ubwoba mu yandi magambo rero ubwo butabera bushingiye ku nzego z'umutekano nyazo nk'uko twabonye ubushize bugomba kuba bumeze gute ijambo ni ryawe
urakoze cyane Joseph nibyo utangiranye kugira ngo twibutse wenda buryo hari abaza mu biganiro hagati batarakurikiranye wenda ibindi biganiro byo twakoze ariko mu kiganiro cya mbere twakoze uko wibutsa abantu twavuze mu by'ukuri uyu mushinga wa sosiyete mbese nko kuvuga icyerekezo aho tugana ibyo twifuriza abanyarwanda kandi twumva dushoboye kugeraho twebwe abanyarwanda dushoboye mbese kumvikana tugashobora gushyira hamwe uretse ko rimwe na rimwe abanyarwanda bagira imvugo ngo gutahiriza umugozi umwe wa Kagame n'uwo kuduhotora ariko iyo tuvuga umugozi umwe no kuvuga ko abantu bagira icyo baba bagamije kandi bagashyira hamwe mu kugishakisha muri ibyo rero twavuze maze no kubivuga Joseph harimo iby'ubumwe gushakisha ubumwe bw'abanyarwanda bwatubuzemo kugira ubwisanzure umutekano kuri buri wose ntikibe ikintu mbese cyo umutegetsi runaka umusirikare runaka cyangwa se undi muntu wese akugenera uko ashatse agatwara ubuzima uko abushatse agakiza abandi kuvugisha ukuri ibyo dukora byose kandi tugashingira ku nyungu z'abanyarwanda bose tutavangura kurangiza ibibazo karande byatubayemo kuva muri 59 by'ubuhunzi butarangira, amahoro make mu karere ahanini gaturuka ku byo bibazo tubatera nabo, kandi ubwo hagira nabo ibyo badutera, ndetse kurushaho kureba Afurika kuko niwo mugabane wacu, turi Abanyafurika, niho tuvukira, niho Afurika niyo dukwiriye kuba dutekereza dukorera, ndetse no kureba uko isi imeze, kuko ntabwo u Rwanda ari akarwa kari aho ngaho kigunze ahantu. Ibiba ku isi bitugiraho ingaruka nk'uko natwe iba mu Rwanda bigira ingaruka ku isi, ariko cyane cyane icyo twanarangirijeho muri icyo kiganiro cya mbere no gutekereza ariya magambo mbese twise enlightenment na renaissance, nibagiwe uko wabyise Yozefu, ariko mbese ni igihe cy'umucyo tugomba kugira mu gihe cy'umucyo, kandi uwo mucyo ukagaragarira muri sosiyete nyarwanda hose, atari ugutekereza ngo u Rwanda ni leta, kuko ntabwo u Rwanda ari leta. Leta iba mu Rwanda ariko ntabwo ariyo yonyine ikwiriye kubamo. Kandi n'ibibazo twagiye tuvuga, twavuze ko bimwe biterwa ahanini byatewe n'udutsiko, ariko utwo dutsiko natwo tuvoma muri sosiyete nyarwanda, yuko hari ibibazo natwe muri sosiyete nyarwanda dufite twakabaye tumenya, tukamenya ukuntu bikwiriye gukemuka. Mu kiganiro cya kabiri cyane cyane twibanze ku nzego z'umutekano, kandi dushimangira ko izo nzego z'umutekano ahanini zagiye zishingwa n'udutsiko, rimwe twitwikiriye ubututsi cyangwa se ikindi gihe kitwikiriye ubutu, ariko n'udutsiko tuba tureba inyungu zatwo ntizirebe inyungu z'Abanyarwanda. Mu kuvuga rero, nyuma ya Kagame na DMI twavuze ko igisirikare kigomba kuba icy'Abanyarwanda, kirengera u Rwanda rwose, kikarengera Abanyarwanda bose, kitavangura, kandi Abanyarwanda bakakibonamo, kuko turi Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, ari mu buyobozi bw'icyo inzego z'umutekano, ari no mu nabari muri icyo gisirikare. Twavuze ko gikwiriye kuba ari igisirikare kinyamwuga, gishingiye ku nyamwuga nk'uko twavuze professionalism. Twanavuze ko izo nzego z'umutekano zikwiriye mu by'ukuri kuba ari inzego zitarimo abantu batekereza ko bakorera umuntu runaka, zizi ingabo za Kagame cyangwa se ingabo za Habyarimana cyangwa se ingabo z'umwami, nk'ukuntu byagiye bibaho mu mateka, zikaba ingabo cyangwa se inzego z'umutekano zikorera Abanyarwanda bose, nk'ukuntu twashimangiye ko rugikubita nyuma ya Kagame DMI hari ibintu bigomba kuzasenyuka vuba rugikubita. Harimo ibyo bintu bya za DMI, harimo ibyo bintu byo bita za local defense, ibyo bintu bitagaragara mu bitabo ariko byo DMI ikoresha mu gihugu no hanze y'igihugu, kwica abantu no gutoteza abantu, ko ibyo bintu byose bigomba kuzasenyuka hakubakwa inzego z'inyine zirengera umuturage uwo ari wo wese. Muri iki kiganiro rero cya gatatu, impamvu icyo gihe inzego z'umutekano umuntu yakwita ko ari ishyiga rimwe abantu bagomba kuzubakiraho sosiyete nyarwanda nyuma ya Kagame, nuko ari byo byabujije, bibuza amahoro abaturage, ari byo bibuza nk'ukuntu umaze kubivuga Yozefu, ubutabera, kuko nibyo aho tuvugira aha ngaha, ndiko muteganya kuzakora ikiganiro kuri buriya bwicanyi ubu ngubu bw'abantu bagenda bakabahotora, bakaba nk'uko twavuze bakabatwikira muri za side, abandi bakabajugunya mu mazi. U Rwanda nirwo kimwe mu bihugu ubu ngubu biriho by'umuntu agenda akabura nk'urushinge, n'urushinge rurabura amaherezo ukarushakisha ukazarubona. Kuva muri 59 kugeza kuri aya magingo ariko cyane cyane muri ubu butegetsi bwa Kagame FPDMI abantu bamaze kubura umuntu atamenya irengero bangana iki Joseph ni benshi cyane kugeza kuri aya magingo ibyo byose rero impamvu inzego z'umutekano zigomba inshya zigomba kubaho zika kandi zigakora mu buryo zikorera abaturage nuko nizo mu by'ukuri ugiye kureba zitanga ihumure kugira ngo he kugira umuntu urengana ishyiga rya kabiri rero ni iringiri ry'ubutabera twakise ubutabera ariko harimo byinshi byo turi buvuge bifitanye isano n'ubutabera wenda nuko twashatse iki inyito ngufi ariko wenda tuba twarongeyeho ubutabera ibyo bintu bijyanye no gushakisha ukuri mu marorwa yatubayeho nk'abanyarwanda byo gushakisha ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu byose turabivugira muri aka ngaka gihe gitoya turavuga bimwe imirongo gusa ariko ni ibintu biba bishaka kuzakomeza kuganirwaho nk'ukuntu tubiganiraho mu muryango wacu kandi tuzakomeza kubigeza ku banyarwanda icya mbere rero nagira ngo ntangirireho ni ukuvuga ko mu by'ukuri ikintu cyo twita ubutabera uko tukizi ntabwo umuntu yararanganyije akareba amateka yacu Joseph ntabwo umuntu abonamo ingero nziza zo wavuga ngo muri iki gihe muri periyode runaka ngo icyo gihe twari dufite koko ubutabera nk'ukuntu abanyarwanda bose twakabaye tubwifuza cyangwa ko tuba tubukeneye ari mu gihe cy'ubwami hari uko ubutegetsi bwakoraga ariko hariho kuko burya justice ni ukutabogama justice ni ukureba abantu kubaha agaciro bose ko bafite uburinganire ni uko babangana imbere y'amategeko bakayubahiriza bose bakaba buri muntu wese azi ibyo agombwa n'ibyo agomba ubutegetsi rero bushingiye kuri justice ntabe niyo ngiye ku butabera nk'ubungubu ntabwo bwigeze bubaho ubwami bwakurikiwe n'ubutegetsi bushingiye ku bukorone bwa gikoronize ntabwo ubwabwo ntabwo umuntu yavuga ngo ubutabera kuko iyo umuntu yaje agakoroneza undi nuko haba hatariho ubutabera uko byagiye bikurikirana ku butegetsi bwa Repubulika ya mbere ya kabiri ya Habyarimana kugeza kuri aya magingo mu by'ukuri umuntu yavuga ngo nta butabera bwigeze bubaho nk'ukuntu tubwumva nk'ukuntu abanyarwanda babukeneye kimwe rero mu bintu bigomba kuzakorwa muri iryo shyiga rya kabiri mu by'ukuri umuntu yakwita umusingi cyangwa se fondasiyo nicyo kintu kijyanye n'ubutabera ubutabera kandi nk'ukuntu buraza kunyunganiraho gato Yozefu bituruka na none uko icyo tuzanakivugaho mu biganiro kimwe mu biganiro biri imbere uburyo abantu bazorganiza ubutegetsi mu gihugu ariko kimwe mu by'ubutabera tugomba kuvuga ko hagomba kubaho inzego zubahirizwa ariko cyane cyane ubucamanza ikaba institusiyo yigenga kandi itavogerwa n'udutsiko nk'ukuntu twagiye tubigenza mu mateka yacu wenda urabizi igihe cy'ubutegetsi bwa MLND urabizi ko Habyarimana yari umucamanza akaba prokireri akaba n'ibindi byose nk'ukuntu Kagame noneho yabitwaye ku rundi rwego yabigeje ku rundi rwego we yiyumvamo ko ari ugomba guca imanza ziriya manza zose zagiye ziciwa cyane cyane z'amahugu cyangwa se zo kugirira nabi abantu arizo zaba Ingabire arizo zaba Bizimungu arizo zaba abantu bose bagenda bacirwa imanza bavuga ngo Kagame acira urubanza kuri text. Abantu ba DMI baba bari mu rukiko, umuntu witwa ko ari umucamanza mukuru mu rukiko akaba ari standby ategereje kumva ibyo uwo muntu wa DMI ari bumubwire. Uwa DMI yabibwiwe na babitegetswe na Kagame. Ibyo bintu rero kugira abacamanza cyangwa ubucamanza bumeze gutyo ni ibintu bigomba guhagarara rugikubita, abantu bakubahiriza izo nzego kandi ubucamanza ababukoramo bakaba ari abantu mu by'ukuri bazwiho ubwo bunyangamugayo, atari ukuvuga gusa ngo ni abantu bagenda bazi ko bakorera cyama nk'ukuntu bimeze ubu ngubu mu Rwanda, ariko ku cyama ni ukuvuga FPDMI. Ariko mu by'ukuri icyo baba bavuga ni ukuvuga ngo bakorera Kagame. Ibyo bintu byo gutekereza ko umuntu akorera Kagame ari umucamanza, ibyo bintu mu by'ukuri cyangwa se ishyaka runaka, kuko kimwe mu byo tuzanavuga mu biganiro biri imbere dushimangira ni cyo kuvuga yuko hagomba kuzabaho amashyaka agomba gukorera mu gihugu, abantu bakishyira bakizana bakavuga ibyo bashaka, haba amatora ishyaka rimwe rigatsinda cyangwa se akazumvikana akaba agategeka amashyaka atatu muri za koalisiyo, ariko ntiwavuga ngo uzahora ufite ubucamanza ngo bwumva bukorera ishyaka runaka. Nk'ukuntu twavuze mu by'inzego z'umutekano ko ari inzego zikorera buri muturage wese, ntabwo agira ubucamanza buvuga ngo hakabaho umucamanza runaka avuga ko akorera FPR undi akavuga ati nge nkorera Rwanda Freedom Movement undi ati nkorera kanaka. Ubucamanza n'ubw'abaturage bose, ariyo mpamvu ahanini babaha uburambe kuvuga ko cyane cyane aho nko tuvuge nk'inaha ngaha muri Supreme, iyo bagushyizemo uvamo kugeza igihe uzapfira cyangwa se ujya muri retirement mu zabukuru. Nicyo gituma rero kugira ngo hataza kandi bagahabwa ibyangombwa bijyanye n'imishahara n'icyo kugira ngo bazirinde kwirukankira za influence muri society zirimo iz'amafaranga cyangwa se n'izindi zaba zishingiye ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. Ubucamanza rero hagomba kuba ubwo bucamanza bwigenga kandi bukorwamo n'abantu b'inyangamugayo batitwa ngo bakorera inyungu runaka zaba izishyaka cyangwa se izundi wese. Iyo ni principe mu by'ukuri umuntu agomba gutekerezaho cyane ubwo Abanyarwanda bagomba kuzumvikanaho. Bijyanye n'ibyo ngibyo rero, kubera ko ntabwo ubutabera tubwubakira ikindi gihugu, turabwubakira Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda dufite amateka yacu. Ibintu byose byagiye bidukurukira byatubayeho nibyo umuntu agomba kuzirikana arimo kubaka ubwo butabera ndetse n'izindi nzego z'umuntu yatekereza zishobora kuzabaho muri sosiyete nyarwanda zadufasha mbese kuzana ubwo butabera kandi twese dukeneye. Icya kabiri rero tugomba gutekerezaho Yozefu, nubwo kitari muri ibyo ubundi tuvuga ubutabera, hari ikintu kijyanye n'aka kazi n'iyi mirimo yo twatangiye twita Rwanda ya Rwanda Truth Commission. Ibyo mu by'ukuri isano bifitanye n'ubutabera nuko hari ibibazo byinshi n'ubu ngubu tugifite kandi biva mu byatubayeho muri iyi myaka yashize, tugomba guheraho turimo gerageza kubaka ubwo butabera. Ikintu rero cya mbere cyo tugomba kuzakora byanze bikunze kandi rugikubita ni ikintu kijyanye n'ibyo bintu byo kuvugisha ukuri ku bibazo twahuye nabyo mu bihugu ahandi byaciye mu marorwa nk'aya ngaya nka za Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu hirya no hino babyita Truth and Reconciliation, ukuri n'ubwiyunge. Twebwe impamvu tukwiriye kubitekerezaho ibyo bintu byo kugerageza kuzavugisha ukuri ari byo tuzubakiraho ubutabera n'ubwiyunge, nuko ibintu byo kwicwa biracyakomeje kandi bigakomeza bimaze igihe kirekire. Amateka yacu cyane cyane kuva muri 59 ni amateka yo kwicwa. Tumaze guca muri za jenoside twe tuvuga ko ari ebyiri, kuko y'abahutu ntabwo Kagame n'abambari be bayemera, uretse ko hari n'abandi n'abahutu rimwe na rimwe. Ibyo twumva hirya no hino nyine mu bantu barwanya n'ibyo ngibyo, harimo abahutu. Hari tumaze guca mu ntambara ebyiri, kandi uko intambara nako tumaze guca mu ntambara z'urudaca, kandi uko intambara irangiye ugasanga abatsinze intambara bo amateka bayubaka uko bashaka. Byagera ku bintu byo kwibuka nk'ukuntu bimeze ubu ngubu, Estelle Demay ikavuga ko hakwiriye kwibukwa impfu z'Abatutsi baguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Bavuga bati iby'inzibutso tubigenze dute, hakabaho inzibutso nyine kuriya babigize umwuga wo gutandika uduhanga tw'abantu bakavuga ko ari utw'Abatutsi, nyamara kubera ubwo bwicanyi bwibasiye Abahutu umuntu atamenye nibwa ubu buhanga cyangwa ayo magufwa ari ay'Abahutu cyangwa Abatutsi. Uretse ko twebwe no mu biganiro twagiye dukora ibyo mugenda mukora Joseph na bagenzi bacu, icyo kintu gikoze n'isoni cyo kuvuga cyo gutandika amagufwa buri mwaka bakagira ibyo guhamba, ati uyu munsi twahambye 12,000 by'Abatutsi bakorewe Jenoside. Ibyo bintu byose iyo ubirebye ukuntu bimeze uribaza uti se ibi bintu twebwe twabigenza tute, umuntu yabikemura ate? Kimwe mu bintu byo tugomba gutekereza nuko ubutabera, ibyo kuvugisha ukuri, ubumwe, ubwiyunge, kubabarirana, umuntu agomba kubitekereza atekereza uburyo sosiyete nyarwanda yarushaho gutekereza ukuntu yakira muri trauma ibibazo byo byagiye biba muri society kandi hasi byabaye kuri wese, kugira ngo ushobore kwisuganya habeme icyo kintu cyo tuvuga ngo cy'ubwiyunge, cyo stadema ivuga ngo yagezeho ubu ngubu bagomba kuba bavuga ko bageze 100%. Ariko tunatekereza kurandura n'uwo muco wo kudahana, icyo bita impunity cyangwa se impunity. Niyo mpamvu rero hari ibintu byo tugomba gutekereza muri uko kuvugisha ukuri. Icya mbere ni uko nyuma ya FPLDMI tugomba kuzakora ibishoboka byose kugira ngo ari leta, ari na sosiyete sivile, sosiyete nyarwanda yose, n'abo inshuti zacu dufite mu karere cyangwa se mu rubuga mpuzamahanga, ariko cyane cyane kuba hariho inzego z'umutekano zitatubangamira na gato kugira ngo umunyarwanda yisanzure kuri buri musozi wakoreweho ubwicanyi. Kuko ubu ngubu ari urubuga mpuzamahanga biriya nyine bya ruriya rukiko rwarusha ari n'ibyaciye muri gacaca byose kandi byagombaga kuba byarakozwe ubundi igitekerezo ni cyiza kugira ngo barebe koko abo bantu bishe abatutsi ni bande ariko cyahagarariye hagati kuko kugira ngo kirangire neza wakabaye ubaza ngo ese abandi baguye kuri iyi misozi ni bande abahutu baguye kuri iyi misozi ni bande abatwa baguye kuri iyi misozi ni bande bishwe n'abandi icyo kintu rero cyo kuvugisha ukuri kuri buri musozi ni ikintu gikomeye cyane kuri gahunda yacu niba hari ikintu umuntu yakumva gikomeye cyane kurusha n'ibindi byose kuko ibintu byinshi hari byinshi ushobora kumvikana n'ukuntu ubutegetsi bwa Kayibanda bwakoraga bwashoboye kugeza ku Banyarwanda hari byinshi byo wakumvikana n'abakoreye ubutegetsi bwa Habyarimana bwagejeje ku Banyarwanda hari byinshi kugeza kuri aya magingo wabona ubutegetsi bwa FPDMI bwagejeje ku Banyarwanda ibyo ngibyo ntabwo abantu bakwiriye kubitindaho ariko icyabuze mu Banyarwanda cyane cyane cyo buri munyarwanda wese yibaza ni icyo ngicyo kuvuga ngo ese amaherezo y'ibi bintu ni ayahe amaherezo yo kutavugisha ukuri buri muntu akareba u Rwanda n'amateka yarwo uko yishakiye cyane cyane ko byose biba biganisha ku dutsiko uko dushaka gutsimbarara ku butegetsi no gukoresha ubutegetsi kugira ngo bwishimishe burambe bukore nk'ukuntu nyine Kagame abayeho muri iki gihe icyo kintu rero cyo kuzavugisha ukuri kuri buri musozi w'u Rwanda kuri buri gice cyose umunyarwanda yahungiyemo buri gice cyose haba muri Australia haba muri Afrika y'Epfo haba muri Amerika haba muri bihugu cyane cyane byo muri Afurika no mu karere aho ubutegetsi bwa FPDMI bwakurikiranye abantu bukagenda bubica amanywa nijoro ibyo bintu byose nagira ngo rwose umuntu ararike sosiyete yacu sosiyete y'abanyarwanda abanyarwanda bose ariko cyane cyane abo bantu ba FPDMI kugeza kuri aya magingo bica uko kuri icyo gihe kizagera ho tuzavuga ukuri kuri buri musozi na buri hantu hose umunyarwanda yaguye yishwe n'ubutegetsi bwa FPDMI ariko si nabyo gusa hari nubwo ubu ngubu nyuma ya 1994 bakoreye ibyaha abatutsi bakurikiranywe bakabica bishe abatutsi muri iyo jenoside yakorewe abatutsi ariko hari n'abandi bagomba kuba bariho ubu ngubu bataragaragara kandi bagomba kuzagaragara n'abako bakoze ibyo byaha ariko hariho no mu mateka yacu kimwe mu bintu Yosefu na gize amahirwe nuko amahirwe rimwe n'imwe avuka mu bihe bikomeye cyane nk'ibi ngibi by'ubuhunzi n'ibihe bya RNC twabayemo n'ubu ngubu muri iki gihe iyo tuganira iyo numva abantu bavuga hari abantu benshi ku giti cyabo nagiye nganira nabo mu biriya bibazo byabaye muri 1973 babahuta akakubwira ati sinzi kugeza kuri aya magingo sinzi aho data bamuhambye ni ukuvuga bariya bantu bishwe muri 1973 ukuri kw'ibyo bintu nako kugomba kuzagaragara tugashakisha n'uburyo abo bantu
hagati ya 1973 na 1776 ntabwo bose bapfiriye rimwe
ntibapfiriye rimwe ibyo bintu tugomba kwitegura ko ari akazi tugomba kuzakora kandi ntawuvuga ngo igihe ngo kimaze hari umuntu se wibagirwa ko se yapfuye ubu wanyukira umwana hanyuma hazakira imyaka 30 kandi ngo ariko wamenya niba umwana wawe yarapfu baramwishe cyangwa ntabwo igihe cyo kibazo. Ibyo hari n'abandi bavuze mu butegetsi bwa Kayibanda b'Abatutsi. Ibyo bintu byose rero cyangwa se bishwe, ibyo bintu byose impamvu ko kuri tugomba kuzamara cyane, ntabwo icyo tugambye ari ukuvuga ngo dutekereze ngushe se wa Théogène muri mirongo ingahe, ubu haciye imyaka ingana n'ubuzima bwanjye, ngo tumushake ngo tujye kumumanika tujye kumuhamba. Ntabwo ari byo umuntu agamije cyangwa avuge,
wenda nariho ariko kukuri kugomba kugaragara.
Kugomba kugaragara icyo kintu rero cy'ukuri tugikomeyeho cyane. Ibyo bintu byose ngira ngo hari ikindi gihe twigeze kubiganiraho, sinibuka neza, ariko hariho ibintu bimwe wenda umuntu yashyira hanze ahangaha, ibyo twumva mu muryango wacu Rwanda Freedom Movement, abantu bagatangira kubitekerezaho igihe kizagera koko tubishyire mu bikorwa. Nuko nk'uko tuvuga ngo tumaze muri ibi biganiro tuvuga ko tumaze gupfusha hafi miliyoni ebyiri z'Abanyarwanda, Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Nubwo Abatwa tutajya twita uho kubavuga, Abahutu n'Abatutsi turikunda cyane, dusa nk'aho u Rwanda ari Urwanda rwacu gusa, tukiyibagiza nyine Abatwa. Kimwe twavuze ni uko hakwiriye kuzabaho igitabo twakise igitabo cy'umukara Black Book, ariko cyakwandikamo ayo mazina yose y'abantu bagiye bazira ubutegetsi buriho, bishwe n'ubutegetsi buriho. Icyo gitabo mu by'ukuri akaba ari igitabo gikomeye cyane, no mu kurahira k'umukuru w'igihugu ko tuzavugurura itegeko nshinga ribyemeza, mu byo ajya afata kuri ku ruhande rumwe, ngira ngo aho no gufata n'ibendera akwiriye gufata, cyangwa se niyo bazashobora gufata itegeko nshinga n'icyo gitabo kirimo abo bantu, cyangwa se ikintu simbo cya kwerekana abo bantu bamaze gupfa kuva 1959 kugeza igihe ubutegetsi bwa FDLR buzaviraho. Ariko icyo kintu gikwiriye kuba urwibutso rukomeye cyane, rukwiriye kubwira umutegetsi uwo ari we wese waba ujyaho yuko inshingano ya mbere afite ari gukora ibishoboka byose kugira ngo u Rwanda rutazongera kugwa mu bintu nk'ibyo ngibyo bihitana miliyoni ebyiri z'Abanyarwanda, cyangwa uko zizaba zingana, wenda tuzasanga ari miliyoni eshatu cyangwa se dusange ari miliyoni n'igice. Icyo sicyo kibazo. Ikibazo ni umubare w'abantu banini, umubare munini w'Abanyarwanda bagiye bapfa, Abahutu, Abatutsi, bazira utwo dutsiko twagiye dutegeka u Rwanda. So hari icyo gitabo. Icya kabiri mu byo ngira ngo tugeze kubivuga nk'igitekerezo, turi mu bintu bya Rwanda Truth Commission, u Rwanda bakwiriye kuvuga ko ari u Rwanda rugizwe n'imisozi ijana. Umuntu yatekereza ko wenda umwe muri iyo misozi, imisozi igihumbi, nako navuze ijana, imisozi igihumbi, wenda umusozi umwe gusa tuzawubare nk'umusozi wo kwibukiraho abo bantu bamaze gupfa kugeza igihe ubutegetsi bwa FDLR buzaviraho. Kimwe mu bintu rimwe na rimwe kugenda gutera kubona, hari ibintu ugenda ubona nyine nk'ibyo twavugaga, urukuta rwabaho abasirikare ba FPR baguye muri izo ntambara, abasirikare bahoze bari mu ngabo z'igihugu baguye muri izo ntambara, urwo rukuta wenda uwo musozi tuzawushyiraho udusaraba tungana n'abantu bapfuye kugeza kuri ayo magingo, kugira ngo twebwe twese nk'abanyasosiyete nyarwanda tujye twibuka aho twavuye. Kuko abantu batibuka aho bavuye bahora bagwa mu makosa cyangwa se mu bibazo nk'ibyo bavuyemo. Ubu ngubu kwibuka nyine abantu bagiye genda bakavuga ngo ni umunsi wo kwibuka, bakajya kwibuka bakajya aho hantu hatanditse utwo duhanga FPR ikavuga uko amateka yayo uko yayanditse ubwo abandi banyarwanda nyine no kuvuga abahutu muri iki gihe bakabunda bakabamo n'abandi bameze duhuje insetso njye numva abantu untoza ushanuka cyane ushaka kuvuga kurusha n'aba FPR uriya mwana cyangwa se uriya mugabo witwa Nduhungirehe n'abandi abo bantu nimwe mwe mukwiriye mukunze kubita ngo babateruzi b'ibibindi abahutu bumva uruhare rwabo muri sosiyete nyarwanda ari ukubunda ari uguceceka ari ukugenerwa ibyo bari buvuge abashaka rero kugaragara cyane bakavuga nk'ibya Nduhungirehe n'abandi ibyo bintu byose mu by'ukuri iyo ubirebye usanga ari ikibazo koko giteye agahinda kandi umuntu agomba kuzatekereza ati ese uwo munsi uzi ntidukwiriye kujyaho twese uwo munsi wo kwibuka buri muntu wese azamenya uwe waguye aho ngaho n'utaramenya aho hari abatazatugora kugira ngo tumenye aho baguye n'ababishe n'aho barengeye ariko nibura uwo musozi uzaba umusozi w'urwibutso niba umusozi w'amaganya umunsi abantu baganya umunsi wo kwibuka umunsi wo kwisiga ivu ariko abantu bamenye ngo ayo niyo mateka yacu amabi yacu n'ayo ngayo kuri uwo musozi icyo ni kimwe cyo mu bintu batekereza kirimo uwo munsi wo kwibuka bose no kwibukira hamwe ikindi cyo umuntu yatekereza kijyanye n'ibyo ngibyo ni uko umuntu yatekereza iriya nzu y'urwibutso ariko wenda mu bundi buryo burambuyeho kwibuka amateka yacu kandi agomba kurimo kuba arimo ibyo bintu byose bitwigisha amateka mabi nta neza mu by'ukuri bimwe dukunze kuvugaho tutakunze kuvugaho rumwe ariko hariho ibijyanye na n'ibyabaye kuko umuntu wenda uburyo ubisobanura bishobora kuba bitandukanye ariko amateka yacu uko ibihe byagiye bisimburana ibyo byo aba ari ibyo umuntu yita facts ni ibintu biba biriho ntabwo wabyihimbira ibyo ngibyo umuntu ashobora gutekereza ko habaho inzu koko nini y'urwibutso rw'amateka yacu nk'ukuntu twatekereza kuri proje yo kwandika amateka yacu ubu ngubu mu by'ukuri uranatekereza ngo iyo wigisha abana iyo wigisha abana nk'ubu ngubu ko FPR yigisha amateka y'u Rwanda cyangwa se uko bari izinde n'abo ba extremist bo muri repubulika ya mbere n'abo mu ya kabiri no kugeza kuri aya magingura bibona no kuri za interineti ibyo abantu baba bandika ariko amateka Yosefu umuntu yakwigisha umwana we cyangwa se umwuzukuru we turi mu bihe byo dufite abenshi bafite abuzukuru abo bana iyo umwicaye ku meza akubajije ati data cyangwa se sogokuru amateka yacu ni ayahe wamubwira iki wamusubiriramo aya FPR uko ivuga uko u Rwanda rwabayeho n'ukuntu rubayeho muri iki gihe wamubwira uko abasederi n'aba extremisti b'abahutu cyangwa se bo muri emerende bayasobanura cyangwa se uko nyuma ya 59 uko bayasobanura cyangwa se uko abami basobanuraga u Rwanda nka biriya byo twavugaga ngo bavuga nyine uko u Rwanda rwabayeho u Rwanda rwa Gasabo kuva kwa Gihanga ukuntu kwa kundi nyine babivuga muri za mifu zabaye waba umuntu yabasobanura ati ariko hariho uburyo abantu bagomba kwicara nk'abanyarwanda hakabaho proje nasiyonali tukaba twagira muri yo muri uko kuganira hagomba kuvamo iby'ingenzi bivuga amateka yacu amabi n'abeza tugomba kwigisha abana bacu n'abuzukuru bacu twanashingiraho mu byo tugomba kubaka byose bijyanye na sosiyete nyarwanda nk'icyo kintu cy'amateka ntabwo tukunze kugitekerezaho ariko nkanjye nawe Yozefu ndakeka ko ariko iyo nicaye n'abana banjye kuba abana banjye ni abantu mbese ni generasiyo yavutse nyuma ya muri icyo gihe nyuma ya jenoside ni 1994 ibyo bintu byose barabimbaza rimwe rimwe na rimwe nkumva mfite ubute iyo bakubajije wiruhiye ariko ukumva arakubaza ibintu koko bifite uburemere akakubaza ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi ni ibiki agasoma ibintu bimwe yasomye muri press bitaka ubutegetsi bwa FDLR-DMI hari umwana wanjye umwe wigeze gukubitana n'undi ndahamye yarabimbwiye numva agomba kuba ari umuntu umwana yakubitanye n'umwana iyo ngiyo mu mashuri ugomba kuba ari umwana wa w'izafamiye z'abahutu zahunze noneho baraganira mu byo kuganira n'iki ngo uwo mwana aza kumubwira ko yavuganye n'uwo mwana wanjye ngo saramubwira ngo reka ngo ntuzongere kuvugana n'uwo muntu ngo abo bantu ngo ni abantu babi cyane no kuvuga abo barudasingwa abo batutsi barudasingwa ni abantu babi cyane ngo utazongera kuvugana nawe umwana wanjye arabimbwira ariko mpita mbyumva ariko ugashaki ugahera kuri ibyo
ariko umwana ntaba abyumva neza aho ibintu nk'ibyo bishoboka
ntabwo abyumva kandi ntabwo abyumva kuko amateka yacu Yozefu hari ugenda ugakubita n'aba bazungu banditse amateka yacu nabo bafite ukuntu bayabwiwe rimwe na rimwe n'udutsiko turi ku butegetsi ukuntu ubungubu ufite ni nka industry ikomeye cyane y'abantu bandika ku bintu by'u Rwanda ko Kagame na FPR na DMI ari igitangaza ukuntu ari abacunguzi bongeye kurema u Rwanda bundi bushya n'ibindi n'ibindi ukagera ku bandi bazungu nabo bandi cyane batari abazungu bandika iby'amateka ya MLND CDR ariko babogamiye kuri ubwo butegetsi bwari bushingiye kuri rubanda nyamwinshi uko babisobanuraga ndetse no ku butegetsi bwa Kayibanda hari abantu benshi babisobanuraga batyo ndetse ubutegetsi bushingiye hari abantu benshi rero bari kuri izo mpande zombi bandika amateka abana bakubitana n'ibyo bitabo bakabisoma hakaba hari n'iyo confusion imeze ityo kubera ko ntabwo turumvikana amateka yacu n'ayahe tuyigishe dute tuyigishe abana bacu n'abuzukuru bacu dute icyo kintu ni ikintu gikenewe cyane Yozefu ubwo tugomba kuzashakira ni nka proje ikomeye y'abantu bagomba kuzumvikanaho nko muri ibyo twigisha by'abantu baba bavuga n'iki hari n'ukuntu dukwiriye kuba dutekereza mu mateka y'igihugu tuba tunatekereza abanyarwanda bose tukanatekereza n'abagiye babayobora n'iyo proje nayo mu mateka igomba kuba iri kimwe muri iyo proje y'amateka tugomba gutekereza abami b'u Rwanda ibyabaye mu gihe cy'ubukoloni tugomba gutekereza ku bantu b'abayobozi b'u Rwanda uko baba barayoboye u Rwanda no mu bihe uko bimeze ibyo nta mateka nyine bishobora kuba ari ibintu bibi cyangwa se byiza ariko hariho ibintu tugomba kuzashakisha ko uburyo ibyo bintu byashyira ku mugaragaro muri ya proje yo no kuvugisha ukuri yo gushakisha ibintu mu mateka nko kubaza mu bami ba nyuma Musinga byamugendekeye bite? Yatabwe abantu hari igihe baba ubu ngubu basigaye bagenda mu bintu bya siyanse, siyanse ya evolusiyo. Ubu umuntu yabisobanura ate? Joseph scientific, ibi bintu bya
evolution.
Evolution
ni uko umuntu yagiye aba uwo ari we uno munsi, ntabwo byabaye umunsi umwe. Hari siyansi ivuga ukuntu umuntu kera ahoze asa n'inguge, noneho buhoro buhoro bikagenda bihinduka, ubwoya bukavaho. Yego, akavuga ko na kera
abenshi abenshi barabizi,
amaguru ane, amaboko, amaguru n'amaboko. Yego,
ni byo ngibyo. Icyo nashaka kuvuga ko ubu ngubu abantu basigaye kubera siyansi igezweho bagenda bagataburura abantu bapfuye hashize n'imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ndetse na za bakaza bagazashaka bya bintu byo bita DNA. DNA nayo sinzi uko tuyita mu Kinyarwanda rwose.
ADN mu Gifaransa, mu Kinyarwanda nayo tugira ADN mu Gifaransa.
Tuzabireme, tugomba no kuzarema amagambo menshi.
Yego,
ariko impamvu tutamenya uwo mwami Musinga yaguye he, urupfu rwa Rudahigwa uko yapfuye.
Musinga batubwira ko yaguye Imoba muri Congo, niko batubwira abanyamateka b'abazungu. Ariko se kuki aho Imoba batajya kwa mushaka, ahubwo ngo nabo bamuzane ibisigazwa byo
na umwami Rudahigwa uko yapfuye? Iyo dosiye ni iyihe?
Byagenze
bite? Iyo do byagenze bite? Ese urupfu rwa Kayibanda, nigeze kumva ikiganiro wowe na Musoni mwakoze Yozefu, nanjye cyanyigishije byinshi. Ntabwo nari nzi urupfu koko uko Kayibanda, Perezida Kayibanda byamugendekeye. Ibyo nabyo ni ibintu byo bigomba gushyirwa birimo rero n'andi madosiye akomeye, kubera ko ari ibintu biza muri cya gihe cya 1990.
Wagera no kuri Habyarimana, nawe wagera no kuri Habyarimana.
Nibyo nari ngiye kugeraho, nibyo nari ngiye kugeraho. Yose nasindi ku bwabo, nasindi ku bwabo,
nasindi ku bwabo. Nawe
yarategeze. Ese uretse rero abo ngabo, Bizimungu se we byamugendekeye bite? Iyo dosiye byagenze bite? Yaje kujya mu ibyo bintu byose rero
bamwishahagaze.
Ibyo bintu byose hari n'icyo kintu cyo gutekereza ngo abayoboye u Rwanda baba barategetse nabi, baba barategetse neza, ariko no mu byo bakora nta muntu utegeka nabi, gusa agira n'ibyiza akora. Ariko ibyo aribyo byose, abo bategetsi tugomba
twibagiwe na mbonye umutwa kandi ejo bundi kagabye atagurira akamujyana hano atazwi, nawe twamwibagiwe.
Yes, wenda kimwe mu byo tuzatekereza ni uko habaho icyo umuntu wenda yakwita National Hall of Leaders, ahantu mbese
urukuta rw'igihugu
cyangwa se urukuta
ruriho abategetse.
Tukibuka
amateka y'igihugu,
n'amateka y'igihugu. Ibyo bintu rero byose
umuntu yamukunda aba yarategetse igihugu, aba agomba kujya muri ayo mateka. Yabikoze neza, yabikoze nabi, yategetse igihugu.
N'amateka. Ibyo rero ni bimwe mu bitekerezo by'umuntu yatekereza mu rimwe za initiative abantu bashobora gutekereza gukora. Ariko cyane cyane ubwo ari ingingo ya gatatu ngiye kuvugaho, nicyo kuvuga ngo ese uko kuri kose n'ibyo bintu umuntu yatekereza byakorwa. Twamaze kuvuga ko byashoboka ari uko hatariho inzego z'umutekano n'agatsiko kabibangamiye. Ibyo washoboye gushyiraho inzego z'umutekano zireka Abanyarwanda bagakora ibyo batekereze, izo za innovation abantu bagenda batekereza. Ariko none wakwibaza ihurizo ririho no kuvuga ngo uko kuri kose kurimo kumenya abicanyi n'abishwe, tuzagukoresha iki? Twagukoresha dute abicanyi mu Rwanda? Ko niba tuvuga ko abantu hafi miliyoni 2 bapfuye nyuma ya 59 ababishe bagomba kuba ari umubare munini nabo. Wenda tuvuge ko bamwe mu bagiye baboneka cyane cyane mu byo kureba abishe abakoze jenoside y'abatutsi, hari benshi bagiye baboneka, hari ababirenganiyemo, ariko hariho n'ababihaniwe koko ari mu rubuga mpuzamahanga muri ruriya rukiko rwa Arusha n'ibyo byaba gacaca. Ariko hari benshi benshi bazagaragara ko bagize uruhare muri ubwo bwicanyi bw'abahutu bwibasiye abahutu ari mu Rwanda ndetse no muri Congo. Umuntu yakwibaza ngo uko kuri kose twagukoresha iki? Kimwe mu bintu by'abantu bagomba gutangira gutekereza, kandi naryo ni ihurizo rikomeye cyane, mbese ni ugushyira ku munzani ku gipimo ukareba inyungu abantu bashobora kuvana mu kubaka ibizarengera Abanyarwanda ejo ejo bundi, kandi utirengagije n'ibyo byaha byakorewe Abanyarwanda. Icyo gipimo uwo munzani ni umunzani utoroshye na gato. Mu Cyongereza hari amagambo abiri bita grand bargain. Grand bargain, wamfasha ku gisobanura Joseph? Grand bargain,
bargain ni ni marché donc ku ni kujya no kuvuga gushaka gupfundika intego mugasezerana ikintu mukagicirikanya
nkakuriya mbese amasezerano nka buriya Arusha ari amasezerano ya Arusha yari bargain hagati ya FPR hamwe na n'ubutegetsi
bw'u Rwanda bwari buri yego amasezerano mu byo umuntu yakwita yego amasezerano ku mpaka
mu mpaka cyane cyane umuntu areba inyungu inyungu z'u Rwanda, inyungu z'Abanyarwanda bose, ari kureba n'inyungu z'Abanyarwanda bariho ubu ngubu mu Rwanda ariko n'abazaza. Abazaza niwo mubare munini kuko kugeza igihe isi izarangirira, niba izarangirira nkatwe twemera Imana kuvuga ko Imana yavuze ngo igihe cyageze, niba izarangira kubera abemera muri sayansi ko ibyo ari byose n'ukuntu isi yaje kubaho, wenda niko izarangira. Ariko umuntu yavuga ngo umubare w'abazabaho niwo munini. Mu bintu byo dukora ubu ngubu rero ntabwo dukwiriye kwirengagiza n'inyungu z'abandi Banyarwanda bazadukurikira, ni ukuvuga abana bacu, abuzukuru, abuzukuruza, uko ibihe bizagenda bisezerana. Hagomba rero kuzabaho icyo kintu cya grand bargain, cyo gutekereza kuvuga ngo ese ibi bintu tubigenze dute, ko abicanyi ari benshi, abishwe ari benshi, tubigenze dute? Ese aba bishe bose tugende tubafate tubashyire mu buroko tubafunge, cyangwa se reka turebe bakeya ukuntu byagenze byakozwe ku mu bindi bihugu? Biranashoboka yuko watekereza ko habaho icyo kintu twagiye tukivuga, nubwo kizashaka abantu kuganiraho ko kuri bamwe habaho amnesty iri generali kubabarirwa, ariko bagombye kwemera ibyaha bakoreye abandi. Hanyuma abandi wenda agatsiko k'abantu bakeya baruharwa nk'abo ngabo bameze nk'aba ba Kagame n'abandi yakoresheje bafatiwe muri ibyo byaha, umubare mutoya ukaba wabihanirwa koko, ariko nibura ugatekereza ukuntu umubare munini w'Abanyarwanda wabona agahenge. Ntibivuge ngo abantu baribagiwe, ariko abantu bagatekereza kureba ukuntu iyo chapitre yakingwa, ariko abantu bakazajya bibuka muri bene ba buryo bwo nagiye mvuga hejuru bimwe mu byo twavuze za initiative twagenda dufata muri ibyo bihe. bimwe mu bintu byo tugomba gutekereza muri icyo gihe nuko ntabwo wagera kuri icyo kintu cya grand bargain cyo kuvuga uko society igiye kwiyoruganiza n'uburyo tukwiriye kuzabaho bitekereza mu Rwanda ejo hazaza utatekereje uko uzarangiza ikibazo cy'impunzi zose. Kuko iyo ushaka kuganira no mu rugo rwawe wacu hari ikibazo gikomeye, uhamagara umugore n'abana mwese mukajya mu meza ku meza muka muga ibyo mugomba kuvuga rimwe na rimwe ntabwo biba
byiza. Mukayikoreye bageni nyine mugakore mukagizo mpaka zikomeye zigamije kugera ku mateze upfundika yego.
Ugomba rero kuza ntabwo twabikora iyo consultation ntabwo twayikora hari abantu bagihejwe mu gihugu nk'ukuntu bimeze muri iki gihe dufite impunzi hirya no hino ubutegetsi bwirwa buhiga kwica cyangwa se kubeshyeshya kugaruka mu gihugu kugira ngo nyine bose bakomeze berekane ko ikibazo cy'ubuhunzi cyarangiye. Ntiwajya muri iyo bagain imeze ityo gutyo nk'ukuntu twakivuze mu nzego z'umutekano utararangiza ikibazo cy'abantu bafashe intwaro bamwe mu by'ukuri bishingiye ku burakari abantu bafite kuri iki gihe nk'ukuntu twagiye tuvuga ngo ubutegetsi bwa Kagame bwujuje 100% ibintu bitera intambara bafashe intwaro ariko hariho n'abandi bazifashe banatekereza ngo bazasubizaho ubutegetsi bw'abahutu nk'ukuntu bagiye babikora mu bihe byacitse. Ariko ibyo ari byose nyuma ya Kagame abo nabo tugomba kureba uko icyo kibazo kirangira bakaza bakajya hamwe n'abandi banyarwanda gufatanya uracyanyumva yoze halo
ndakumva ariko wari ugiye gato ndakumva halo Shuti muduteze amatwi mukomeje kumva ikiganiro Rwanda nyuma ya Kagame na FPDMI. Aho tugeze ku gice cya gatatu cy'icyo kiganiro, igice kirebana n'ubutabera. Mukanya twari tugize akabazo ka tekinike tutariho tubasha kumvikana n'umutumirwa mukuru uriho kibagezaho ariwe Dr. Tejo Rudasingwa. No ndumva iwawe biro bivuga ubanza uriho nyumva neza to. Uruhuranyiva. Ndumva bivuga ariko sinumva ijwi ryawe. Shuti rero mwarimu duteze amatwi agombe kuba agize ingorane toje n'Udasingwa twari tugana ku musozo mu by'ukuri kuko n'ikiganiro dukunze guteganyaho isaha imwe. None haje muri icyo kibazo cya tekinike, haje muri icyo kibazo cya tekinike, bityo rero tugiye gucumbika kino kiganiro. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe urahuranyumva noneho uragarutse ndakumva yewe
uranyumva
genda ko ndakumva neza ngo
nari ngize
akabazo wari ugize hari akabazo wari ugize nabonda gundi
byose harya nari ngize he nibagiwaho nari ngize navugaga iki
wari ugeze kuri bagen wari uvuga ukuntu abanyarwanda bagomba nyine kwicara bagapfundika icyo kintu umuntu yakwiye kwita ko ari gupfundika kontaro ariko bivuye mu mpaka kandi zivugisha ukuri ku byerekeye imibanire yabo nk'uko bikunze kugenda ku bantu bose bifuza yuko bazagira icyo bagiye ukabona n'ubwo twagize bagen yawe noze bagen twagize ireba n'amasezerano arusha abanyarwanda barayangije nk'abarundi baragerageje cyane dufite ahantu twagombye nyine kuvuga tuti bariya uko biri kose byacumbagira byanyura bikanyura hirya ariko hari icyo bapfunditse bari nakigiraho tukabigiraho umwanya wo gukomeza kwiyemera kandi twebyara natunaniye ahubwo agatsiko karasimbuye kandi gatsiko agatsiko ka MN ka FDMI karahiritse agatsiko ka MN CDR noneho kagakora amabi yako ka mbere ndetse kakanarenzaho noneho rero mu yandi magambo iyo societe nshya tugomba kubaka igomba gushingira kuri iyo bargaining kuri kugimpaka gucirikanya tukagira icyo tugeraho tukacyumvikanaho kandi tukacyubahiriza nk'abantu kuko bifuza kuzabaho nk'abantu bifuza u Rwanda rwa bose u Rwanda nabo ubwabo bazabasha kubamo kuba babangana kose imyaka baba bafite yose ndetse n'abana babyaye bakazaba barubamo badahigana cyangwa se badahura ngo umwe yishisha undi ni ibintu bishoboka ni ibintu bishoboka naho twari tugeze mu by'ukuri kuri iyo kuri izo mpaka iyo bagen yego
icyo nari maze kuvuga ko kandi iyo bagen nitwayikora hakiri impunzi hanze hagomba impunzi zose zigomba gucyurwa ariko hello
yego ndakumva
uranyumva
ndakumva aba wongeye ndakumva rwose genda kumva nta kibazo
nuko haza za interference muri telefone impunzi zose zigomba gucyurwa mbere yuko dukora ibyo biganiro icya kabiri abantu bafashe intwaro nk'uko namaze kuvuga bamwe bishingiye ko batekereza ko hari ibyo bavuze bagomba kugarizwa by'ubwo butegetsi bwahozeho bwavuye muri 1994 ariko hari igice kinini cy'abanyarwanda cyane cyane abantu b'urubyiruko bakiri bato bumva ko hari akarengane mu gihugu kandi ibibazo nk'ukuntu Kagame abikemurisha imbunda nabo bakavuga ko bagomba gufata izo ntwaro bakazamuvanaho muri ubwo buryo baciye mu ntambara abo nabo tugomba gutekereza uburyo icyo kibazo kizarangira bakaza muri ibyo biganiro dutekereza bijyanye n'uko dukwiriye kubaka urwo Rwanda duciye muri iyo bagen hari n'abandi bantu najya ngo ngire icyo mvugeho nubwo hari abo bigomba kurakaza ku mpande cyane cyane kuri uruhande rwa FPRDMI ndetse no mu bantu bakomeretse cyane ndavuga muri jenoside yakorewe abatutsi urabona Joseph wakurikiranye ibi bintu by'uru uracyanyumva ariko
ndakumva neza rwose
abantu bakatiwe muri ruya rukiko rwa Arusha bakaba bararangije imyaka igifungo bari barabahaye wenda bakaba barakirangije kandi muri ibyo bihe tuvuga hari benshi bazaba barangije n'ibyo n'icyo gihe cy'igifungo bari barakatiwe abo bantu mu by'ukuri nta mpamvu muri iyo bagen abo bantu badakwiriye gusubira iwabo mu Rwanda ni ikintu koko niyo mpamvu mvuga nti hari abantu bumva ari nka tabu kuba umuntu yavuga ikintu nk'icyo ngicyo ariko umuntu wakoze ibyaha agakatirwa akaba ari umunyarwanda sindeba impamvu akwiriye kugwa muri Benin akwiriye kugwa muri Mali cyangwa se n'ahandi bagiye babohereza kuko no mu byaha ubunyarwanda ntabwo buduhanagurikaho no mu byaha turi abanyarwanda abo bantu baba bakwiriye kuzagaruka tugomba kuzatekereza uburyo bazagaruka mu Rwanda hariho abandi kubera kuba baraciye mu nkiko nk'izo ngizo hanyuma inkiko mwarabikurikiranye Yozefu urabizi neza kundusha hari n'abandi ntabwo bagizwe si ukuvuga ngo nabere ariko izo nkiko zasanzwe ibyaha baregwa bagirwa kubera ibyo baciyemo byose bagirwa bera ubu hari abagandagaje hari abicaye zarusha hari abicaye hirya no hino abo bantu mu myumvire yanjye icyo ni ikintu ngira ngo no mu niwacu mu ndisegura cyane ubwo ngubwo Yozefu kuko icyo ngicyo ntabwo turakiganiraho ariko nticyoroshye ni igitekerezo cyo ntekereza yuko abantu nk'abo ngabo nabo bakwiriye gutaha bakaza mu gihugu kuko ni abanyarwanda kandi u Rwanda ni urwabo hari n'abandi
ndetse n'ufunze aho gufungirwa muri Mali hari izuba rimeze nk'uko rimeze ano nakavuga ati nze gufungirwa iwacu mu gihugu cyacu nabyo rwose byakwigwa nta kibazo kirimo nacyo n'ufunzwe ngo akatiwe burundu akaza
nicyo nari ngiye kugera nicyo nari ngiye kuvuga rwose ugize neza n'abafunze nta mpamvu yo gufungirwa muri Mali cyangwa Benin cyangwa n'ahandi hirya no hino dore ko noneho icyo gihe ntabwo aribo bonyine tuzaba tunafite kubera ko abo ba Kagame n'abandi ba jenosidere baruharwa bonyine
nabo bagombye kuba harimo
none se tuzabatwara za Mali cyangwa se tuzabafungira mu Rwanda ibyo ngibyo rero uburenganzira bwo kuba umunyarwanda numva tudakwiriye kugira uwo tubuvanaho ariko ibyo byose ni ibintu abantu baganira muri context y'iyo bagen yo gutekereza inyungu z'abanyarwanda bose abakoze ibibi abakoze ibyiza ariko cyane cyane turimo kureba ngo abariho kuri iki gihe ni twebwe ariko u Rwanda rw'ejo abana bacu n'abuzukuru bacu nibo benshi nibo baza babyirengera urwo Rwanda turimo kubaka kandi nibo bazarwubaka ibyo rero ni ibintu by'ibanze nabyo wenda abantu baganiraho tuzakazabifatiraho
muri izo mpaka nagira ngo utibagirwa ikintu bita rehabilitation ndumva muri mu cyongereza ariko bigomba kuba ari rehabilitation kuko hari abantu bagiye bafungwa baziza akamama wenda bakanagwa mu buroko abo ngabo memoire yabo ibigomba guhabwa nyine kugira ngo kwa kuri kujya hagaragara bigaragare ko yarenganye nubwo yaba yaraguye mu buroko byibuza be gusigana isoni z'icyaha ngo yakoze kandi ataragikoze ibyo bintu nabyo ni ibintu bikomeye cyane ndetse wari tukiri aho navuga bagiye banyura muri za gacaca cyangwa n'ahandi hose wenda no muri nkiko mpuzamahanga kuko arimo nk'umuntu burya naho ndabizi hari nka za kanzi sinjya kuzijyaho aho abantu babeshyewe bakabazanira abantu babashinja b'inyuma bakabibashinja kandi bigafata harimo abantu bafunguwe bagirwa bere ari abicanyi baruharwa nabubwo umuntu yazabiganiraho umuntu akareba uko abanyarwanda bagomba kubyifatamo abicanyi baruha rw'abanyarwanda bazi neza ko bishe bakoze amahano ariko urubanza rukagenda rugacibwa kubenda ko kumushinja cyangwa wenda byifashemo nabi cyangwa se kumwavoka we yabashe kuburana neza uwo muntu akavuga ko ari umwere mu by'ukuri yarakoze amahano ariko hari n'abandi nabo bafungwa bakabafunga burundu mu by'ukuri barabeshye ibyaha bigafata ibyo byose ibyo kintu cya rehabilitation nacyo nagira ngo ako kavure ka rehabilitation muri yo bagen nako tukabe twagatekerezaho
nibyo rwose ugize neza kunyibutsa ni point ikomeye cyane hari ibindi bintu bibiri byo nagira ngo ndangirizeho muri icyo kintu cyo gukora bagen by'abantu batekerezaho nuko kubera umubare munini wa victims ndetse abacitse ku icumu umubare munini nidushyiramo ku rumva abatutsi bishwe ugashyiramo abahutu bishwe umubare munini ni ukuvuga ko uko FPRDMI ibikora ubu ngubu byo bigomba kuzahinduka kuko icya mbere ibeshya ko ifite ibyo ikorera abo bacitse ku icumu b'abatutsi, ariko ibyo biganiro mwarabikoze, cyane cyane nkunze gukurikirana ibyo biganiro byo mwakoze na ba Musoni yagiye akora ibiganiro kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri ijya kubona se abo bana b'abacikacumu ari abo ngabo Kagame akurikirana yica, abandi agafata agashyira mu buroko, abo batutsi bacika ku icumu, abo batutsi bacitse ku icumu, ibyo bavuga ngo icyo kigega ngo cy'igihugu ngo gifasha abo bacika ku icumu, imfubyi n'abapfakazi n'abacika bacitse ku icumu ni benshi, kandi FPR DMI ititayeho nk'uko idashaka kwemera ko hari abacika ku icumu, abacitse ku icumu b'abahutu. Umubare rero uzaba munini, bizasaba ko muri priorite igihugu kigomba gufata, sosiyete nyarwanda igomba gufata, no mu gutekereza bije y'igihugu. Ibyo icyo kibazo kiremereye cyane. Wakwibaza uti se iyo urebye n'imibereho ya Kagame ubu ngubu nk'umukuru w'igihugu, uhora abungera aza kureba za basketball, n'ubu ngubu avuye inaha ngaha umwana warangiza amashuri, ariko aza yitwaje ibyo ngibyo, ariko yiziye muri za seri ze, muri za business ze, acungera hose akajya kurebana za basketball, ukareba indege ze afite, ubasigaye yarize noneho no kugenda kugira n'indege imuherekeza. Tekereza perezida umwe ufite ahantu za ndege zigura hafi miliyoni ijana, akaba afite imwe
birenze ukwemera,
ukareba uko abaye mu gihugu, ukareba ubukire bwa Crystal Ventures, ukareba amafaranga afite, abantu bavuga ngo ubungubu bagejeje ayo afite mu mufuka we n'ubwa y'igihugu n'ibyo bya Crystal Ventures ari byo byose, ariko afite mu mufuka bavuga ngo rimwe y'amadolari, ukavuga uti ese nta mfubyi z'abantu bahoze muri FPR, ese nta mfubyi zibaho z'abatutsi? Ariko noneho twongeramo n'umubare w'abo bantu bacitse ku icumu b'abahutu, umubare uzaba munini, bizasaba yuko biranashoboka yuko wenda umuntu yatekereza ko hazabaho agency cyangwa se minisiteri ishinzwe ibyo ngibyo gusa, kuko ni ikibazo kiremereye cyane nk'ukuntu abantu bazatekereza yuko nituba tuvuga mu bintu byo kuvugurura ubutegetsi hashobora kubaho minisiteri ishinzwe abavuye mu gisirikare veteran affairs, nk'ukuntu nk'icyo ngicyo ari ikibazo kiremereye cyane kigomba guhabwa priority, kandi kigahabwa n'uburyo ari mu bintu bijyanye n'ukuntu dushobora kwizirika umukandara tukavuga ngo iyi niyo priority, ahandi reka wenda tube turwaririza, ariko iki ngiki tugomba kugishyira imbere cyane. Icyo kintu cy'abacitse ku icumu ari abahutari n'abatutsi cyongeye kuri icyo cya rehabilitation wavuze Joseph. Icya gatatu narangiriza, ngira ngo ndangirizeho, ni ikintu kijyanye n'uko abanyarwanda twese dufite trauma. Dufite trauma, ntidushaka kuyivuga, ariko yaba buri muntu wese guhahamuka. Yaba umuntu wese cyangwa se ibindi bibazo byose bituruka ku bibazo byatubayeho, kandi ntibijya birangira ari abana, ari abantu bakiri bato, ari abantu bamaze gusaza, icyo kintu cya national uko guhahamuka, ariko ku rwego rw'igihugu rwa hafi abanyarwanda umubare munini. I Rwanda baravuga ngo uwarwaye mu mutwe bamwita umusazi bakamutwara ndera, ariko yaba abanyarwanda bavugisha gukuri ntabwo twabona ndara yakwira abanyarwanda, ariko ahubwo icyo ngicyo kiradusaba yuko muri priority, muri ya processes yo kuganira kuri ibibazo ndetse n'ibintu dushobora apana kwibagirwa, ariko wenda gusa nk'aho twirengagiza, ariko byadufasha muri iyo processes yo kubabarira no kubabarirana no kugerageza gukira, ari byo twita healing, birasaba ko icyo kintu kizahabwa priority, wenda hakajyaho ikintu cy'umuntu yakwita National Trauma Center, mbese nk'ikigo kirebana
ikigo cy'igihugu gishinzwe ihamuka, ikibazo gihamuka,
Trauma ntabwo ari guhahamuka gifite ntabwo ari guhahamuka gusa ariko muri trauma habamo no guhahamuka ariko ushobora no kubona umuntu Yosefu nkawe cyangwa se igihe cyangwa se n'undi muntu n'inahangaho urayibona nk'ubu naho ngaho mu Bufaransa inahangaho bafite ikibazo kinini cyane kuko kibamo ibyo bintu byo gukoresha amadrog bibamo ibintu byo kwiyahura bibamo ibintu byo gukoresha iyi miti ikomeye cyane bakunze gukoresha kwa muganga yo kuvura ububabare pain ibyo bintu byose rero no kumva mbese na za depression na stress ibyo bintu byose kubera ibibazo byatubayeho mu Rwanda ni ibibazo biremereye
nta jambo ry'irere umuntu yavuga ububabare ni ububabare buvi umuntu yavuga guki trauma umuntu yese avuga ko yavuga ko ari ububabare bumeze bute ububabare ni ububabare ni ububabare ku bubabare na n'ibiri ntabwo ububabare buvuga byinshi mu Kinyarwanda trauma ni ikintu kiri ifite uko icyo gisobanura ko mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza
icyo kintu rero icyo kintu ni ikintu cy'abantu bagomba gutekerezaho kuko gifite ingaruka cyane cyane ku rubyiruko ku bantu bakiri bato nk'ukuntu gifite n'ingaruka no ku bakuze ibyo ari byose ariko ni ikintu cyakwamamaza ibintu byo kurushaho kubwira abanyarwanda ko baganira kuri icyo kibazo ariko cyane cyane no gushyiraho uburyo mu gihugu hose kuva uko mbese igihugu kiri organize muri society nyarwanda ari mu mavuriro ari muri za clinic aho gutekereza ngo ibyo bibazo ni ubusazi ngo abantu batekereze ndera ngo aho gutwara abasazi ahubwo ni ukureba uburyo twakiga mu buryo burambuye hakazabaho aho abantu bagirana contact n'ababafasha kandi ababafasha rimwe na rimwe si umuganga gusa cyangwa se umufimiyeri rimwe na rimwe abagufasha ni n'abantu babyize babitojwe kuko ni ibintu abantu biga ndetse bakabaha uburyo bwo kugira ngo umuntu ushakisha uburyo yafashwa afite ibibazo nk'ibyo ngibyo intambwe ya mbere ni ukubivana mu kanwa ukabivuga ko ufite ukuntu urimo kumva ikibazo urimo kumva ubwo bubabare atari iby'umubare mu bubiri gusa nko kuvuga ngo urwaye
nari mbonye wenda ijambo rishobora kujya guhura nabyo rishobora kujya guhura na trauma ni ibikomere bitari iby'umubiri bitagaragara ibikomere bitari iby'umubiri bikomere
ni amagambo menshi ubwo ntabwo ari n'ibyo ngibyo umuntu avuga
ufite ibikomere by'umubiri byo muri roho byo mu mitekerereze byo bitagaragara bitari nk'ibikomere nyine byo ku mubiri bigaragara
abanyarwanda rero kubera nyine umuco wacu wa wundi wo kutavuga wo kuvuga ko kuba intwara nyine uko wumva umeze guceceka kubera ko n'ibyo bibazo cyane cyane byo bita ngo ni ibibazo bituruka mu mutwe ibyo bitirira abasazi bavuga ngo ni abasazi ahanini muri muco wacu w'abanyarwanda ntabwo abantu batinyuka kubivuga kuko iyo ubivuze baravuga turiya ni umusazi ntazabona umurongora cyangwa se warongora bati yarasaze urumva ariko se none uretse kuvuga ko na Kagame n'abo bantu akoresha mu bwicanyi nonese buriya wavuga ngo Kagame ni muzima ntabwo warara wica ucura imigambi yo kwica amanywa n'ijoro ngo uba ufite abantu wishe bangana gutya na n'ubu ngubu hari abarimo guhiga Kagame iyo ari maso abacura imigambi yaba ari bwice ngira ngo niyo yasinziriye arasinzira mu bitotsi yagira avuga ati narose Yosefu agomba gupfa ubwo ni nka bya bindi bya Idi Amin wavuze ngo yarose ngo abahinde abirukana arabyuka mu gitondo arabirukana ati ngo yarose ngo cyangwa umupfumu yamubwira na Kagame numvise ko hari abantu nzi kandi mu miryango wazi ko ngo basigaye bamushakira ngo bajya ku ngo bajya kumuragurira ati kanaka na Idi Amin bamugaba ati kanaka banza afite ibyo ashaka gukorera uwo muntu Idi Amin akavuga ati nimumuzane uwo yarabarasaga barabamuzaniraga akabarasa ibyo
Yego.
ngibyo rero na Kagame na Dani Munyuza na Kabarebe abo bose banziza aba bantu bose bose ukuntu Kagame yakriminalije igisirikare cya FPR igisirikare cyatangiye kivuga ngo gifite umupango n'ibitekerezo byo kuvuga ibi ngibi byo bimwe byo tuvuga bimwe n'ibyo umuntu yatekerezaga aciye imyaka 30 cya gihe itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi muri mirongo urwenda bimwe n'ibyo umuntu yatekerezaga icyo gihe byo tuzakora mu gihugu cy'abanyarwanda cy'u Rwanda cy'abanyarwanda bose yawe yigeze abitekereza cyo atko bamwe muri twe nanjye nishyizemo niko twatekerezaga igisirikare ashinga DMI yashinganye na Kayumba nubwo buri gihe umuntu avuga Kayumba abantu ariko nta kuntu bavuga amateka y'igihugu utavuga ubu se wavuga amateka y'u Rwanda utavugamo uko Rudasingwa yabaye umunyamabanga mukuru wa FPR wavuga amateka utavuga ko nigeze guhagararira igihugu hano muri Amerika cyangwa se ko nabonye umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida ntibishoboka niyo tuvuga rero Kayumba abantu bakazamukira hejuru ngo kuki duhora tubiba urwangano ntabwo ari byo ariko Kagame yashinze DMI akriminaliza igisirikare akriminaliza abasivili bo muri FPR abakoresha muri ibyo bikorwa by'ubwicanyi kuva icyo gihe kugeza kuri aya magingo ibyo none se abo bantu abana yatoje kwica kugeza igihe cyaho jyewe ndabizi neza kuko hari abantu bajyaga bambwira ba bana cyangwa se abo bafisiye bakuru bavuga ngo baraya rimwe murama wanjye witwa Nzaramba yigeze kumbwira ngo ndeba koko aje mu gitondo agomba kuba yaraye akora cyangwa ngo yaraye yatunda ngo imirambo ngo muri za helikopta cyagiye cy'abacengezi ngo yaraye atunda imirambo muri helikopta bajya kuyijugunya no kuyitwika cyangwa se kuyijugunya mu mazi mu Kagera none se uwo muntu ni muzima abo bantu bose kugeza
ntabwo ashobora kuba muzima
n'abo ngabo rero abo bose bafite ibyo bibazo muri extreme byo hejuru cyane si byo nanavugaga ibyo by'ubwicanyi ariko abenshi ni abakorewe ubwo bwicanyi cyangwa se babonye abana babonye ibyo badakwiriye kureba bakiri abana nigeze kera nubwo nzi ko twatwaye igihe Yosefu ari kubwo ndimo kwigarura ka gace napfuye mu kiganiro uwo mwanya muto yari kugitoza kera nkiri umwana aho twabaga mu nkambi hariya hitwa Rwikubo hakurya hari ishuri Rwikubo hakaba n'ishuri Gahirimbi hakurya ubu ngubu twavuyeyo hariyo abahutu abatutsi twavuyeyo ubu hariyo abahutu aho Gahirimbi na Rwikubo hari abanyarwanda ariko ni abahutu noneho twajyaga kwiga Gahirimbi no hari ishuri ry'abanyagatulika ryashinzwe n'abanyagatulika hakurya Rwikubo ryashinzwe n'abaporoza mama rero yari umuntu w'umuentrepreneur cyane iyo yaburaga amafaranga yo kudukiya twabasabaga ariko natwe atadufite iyo twatuburaga mu baporoso twajyaga gusengera mu banyagatulika ariko twari abanyagatulika yaba iyo mfashanyo mu banyagatulika akajya mu baporoso ariko icyo nashaka kuvuga ni iki nkiri umwana rwose ngira ngo nari mu mwaka primeri nk'umwaka wa gatatu cyangwa wa kane kwirukankaga rero mu gikombe aho ngaho muri cya gihe cy'igihe cya Idi Amin biciraga abantu bafataga abantu b'abanyankore kandi abantu babicaga ni abo ngabo ba Rwahama uriya nawe w'umwicanyi ruharwa uri aho ngaho
wari ukurikiye mu nzego uriya wari ukurikiye mu nzego
bicaga abanyankore bagendaga bakabafatira za mbarara bakabazana bakabica bakabajugunya muri icyo gikombe hagati ya Rwikubo na Gahirimbi rimwe tujya kwiga mu gitondo umwana yari aragiye inyana atubwira tumuze murebe turagenduza abana rero nyine twe turirukanka tujya kureba dusanga abo bantu uko ari batatu imibiri yatangiye kubora nyine ubona utugufwa ariko barabahambiriye za kandoye iyo kandoya yaje kugaragara ruwero ikaza no kuba indwara muri DMI bakoreshaga no muri EPR nyine niya kera barabahambiriye barabica nuko kuko ubwo hari hashize n'iminsi twarumvise imbunda urumva ahantu mu nkambi ntabwo twari tumenyereye kumva imbunda twari twarumvise nyine imbunda zivuga ariko abantu bakorerwa ibyo ari byo ariko kuva icyo gihe mbona iyo mirambo uko ari itatu ntabwo ndigera mbyibagirwa buri gihe icyo kintu cyo kubona iyo mirambo itatu y'abantu bahambiriye kandi byatumye nkomeza gutekereza n'ukuntu nakuraga naho nagiye kwiga niba kure ariko bariya bantu bazize iki cyangwa se kwicwa kuriya baba barabajijije iki kuko iyo ukiri umwana ibyo ni ibibazo byo udashobora kumva icyo nashakaga kurangirizaho nicyo ngicyo cyo kuvuga ngo ku bantu bakiri bato cyangwa se babonye ibyo ngibyo bakiri bato bakabinyuramo kugeza kuri aya magingo n'abo bantu bo tuba tuvuga nk'icyo mwavugaga wavuzeho gushize dutangiza ikiganiro abo bantu barimo kuvuga barimo kwica abo bagabo barimo gukotora bakabura irengero ibyo bintu byose ku miryango yabo bifite coma bibatera izaba bazahorana igihe icyo ari cyo cyose icyo ngicyo niyo mpamvu iyo noneho uvuze uti tumaze gupfusha miliyoni ebyiri z'abantu abahutu n'abatutsi none se cuma mu gihugu irangana iki twagenza dute ni icyo ngicyo nagira ngo ndangirizeho ko ntabwo ari ibintu bireba leta gusa ntabwo ari ibintu biba bireba umukuru w'igihugu gusa ntabwo ari ibintu bireba umuryango runaka ishyaka runaka ahubwo ni ibintu bireba sosiyete nyarwanda yose kandi twese dukwiriye kuzahuriza hamwe tugatekereza uburyo abantu bafashwa nako twese sosiyete nyarwanda twakwifasha ntabwo ari ukurangiza icyo kibazo kuko ahanini ubana nabyo ukazabipfana ariko burya hari uburyo babyita ari amagambo abiri nanone muri ibyo bintu bijyanye na trauma Yosefu wamfasha gusobanura abyita coping mechanism niba ikibazo kitari burangire ubane nacyo uti wabana nacyo uti coping mechanism ikindi cya kabiri ni ijambo
coping sindiho nyumva neza
mbese uko mbisobanuye ni ko kuvuga ngo iyo tuvuge iyo irwaye diabete ntabwo hari umuti uyivura ngo ikire cyangwa urwaye nta muti uyivura ngo ikire cyangwa se kansa niba urwaye kansa ahanini baguha iyo miti bakakubwira ngo uzabaho indi myaka itanu cyangwa icumi ibyo ngibyo rero hari imiti ishobora kurangiza kansa ariko hariho kansa zitavurwa ibyo rero icyo kwa muganga bakwigisha uburyo ugomba kubyifatamo niba ikibazo kitazarangira uracyifatamo ute kugira ngo cye kukudimobiliza we gushobora gufunkisiyona we gushobora kwikorera utuntu niyo nicyo bita coping mechanism
ndabyumva yego ibituma ushobora kubaho ku buryo busanzwe kabone n'ubwo ufite ibibazo ukabana nabyo ariko ukaba wabasha gukora imirimo isanzwe rwose ntibikubuze
ikindi cya kabiri ni ijambo mu cyongereza bita resilience mu gifaransa wenda murakigira simbizi resilience
ni resilience mu gifaransa
murakigira mbisobanuye kuvuga ngo ahanini iyo hari ibintu bibaho mu buzima ushobora kugira utya ukarwara ukanarwara cyane ariko kubera ko washoboye kuvurwa ukabona imiti ariko cyane cyane ukabona famiye ikubye iruhande, abantu mu muryango bakagufasha, ukagira inshuti zikagufasha, noneho ukongera ukagaruka kwa kundi wari
umaze
imbere y'uburwayi ukagurana ubuyanja. Iryo jambo ni ijambo rigezweho cyane, basigaye babikoresha no muri business, babikoresha ahantu hose, babyita resilience. Ni ukuvuga mbese capacity yo kongera kugaruka, kugarura ubuyanja.
Ni capacity
yo kugarura ubuyanja. Icyo kintu turagikeneye cyane, icyo kintu cya resilience cyangwa se kugarura ubuyanja turagikeneye cyane. Icya gatatu, indi ntuza principe ya gatatu, ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose mu gihugu, haba muri secteur public cyangwa secteur privé cyangwa se muri société civile, mbese ahantu hose no muri société yacu no muri community tubamo, tugomba kurushaho kureba gukoresha icyo gipimo cya trauma muri politique igenga igihugu, mu byo dukora, ndetse tuzakigarukaho. Ndatekereza ko ari mu kiganiro cy'ubutaha tuzaba tuganira ku bintu bijyanye no kurangiza ikibazo cy'ubukene cyangwa se gukemura ikibazo cy'ubukene nacyo karande mu Banyarwanda. Ibyo bintu byose dukora tugomba kubikora dukoresha jomeri cyangwa se dukoresha amaso ashingiye kuri icyo kintu cya trauma cyatubayeho mu gihugu, kuko ntabwo ibyo bintu byose tugerageje wabikora nk'ukuntu Abanyamerika babikora cyangwa se uko Ubufaransa babikora cyangwa se Suwede babikora cyangwa se ikindi gihugu nka Botswana. Ibyo bintu byose tugomba ibyacu kubikora dukoresheje icyo gipimo cya trauma, kugira ngo bigire aho bihurira ariko byunganire umunyarwanda ari uw'uyu munsi rero n'uwejo, kugira ngo dukomeze guhangana n'icyo kibazo cyatubayeho. Ayo mahano yatugwiriye kandi yatugwiriye turi benshi. Twe kurondogora Yozefu, ngira ngo ubwo naba ndangirije aho ngaho, ariko urebaho
cyane,
ariko numvaga ibyo ari byo bitekerezo nari mfite uyu munsi.
Ndumva rwose ntacyo narenzaho ku mugani wa wawundi. Nagira ngo inshuti rwose zaziduteze amatwi tuzishimire, kandi naho ubutaha ndagushimiye cyane ukuntu mu buhanga usanga wasobanuye ibyo bibazo by'ubutabera bigomba gukemurwa, ukuntu nyine ishyaka ryacu ishaka Rwanda Freedom Movement rigomba kuzibanda ku butabera, ubutabera bitari ibiya by'ubucamanza budashinze cyangwa se ubutabera bwo mu izina gusa, ubutabera nyabwo bwo kuvura Abanyarwanda trauma, rwo kubavura ibikomere bikomeye cyane bose nkuruye bafite, bityo bakaba bagaruka mu nzira rwose ibaganisha muri resilience cyangwa se kugarura ubuyanja. Shutire mwarimu duteze amatwi, turabashimiye cyane. Nawe utaha mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa.
visite con me.